sitaki, nataka zeze. Penzi lako la thamani, tena shati jamani. Usiku silali, na kupenda zeze. Mapepe sipendi, pezi langu burudani, tuwapo kitandani, zeze langu manani, zeze langu manani.
Kama wanipenda,
mpenda,
mungu ni zeze,
ona,
nale kitandani, zeze langu bebele.
Vipi sema basu nani kata mpenzi zeze sema basu kabla jawa bala usinlete mapose njoo kwa mana sana punguza goz goz machizi watakushanga kama unanipenda njoo nimbira labai njoo pige zeze tucheze tupaf tuwe hai wanga wakisema nadhani usiku atalala zeze napigiwa mjanja zeze pigiwi fala kama unanipenda kanunurie siyo atari kama uko tayari twende home kujivinjari jimo na TAD ndana sauti ya dhahabu niso ongeza bidii wewe kwangu ndo jimu
chaimo. Penda, penda.